We call Jay Cash. Just turn it up a little bit.
Exclusive from Afrofy.
When I want to quit.
Cash rules everything around.
Bailisa.
Ababana ni machakorwa. Na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Jima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa. Na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Kazi chalo chose ni chichakorwa.
Yeah, in as a week, pa weekend it is angalari. Chalo chonze ni chichakorwa ati sana mane. Kulibe kona siniziba palusaka wane. Nimwela zanga mwe musalenge tika kangane. Vamu madizi, vizipelela mu madizi. Mshimama easy, ngatini na kupempa kizi. Ya ea maninshi, leke nuku nchita konvisi. Alo DJ Kalti, pa fili mpampangako busy. Kutwele lako, paka telo ndimuli badeo. 04 ni shikale shoni ya wele padeo. Kwe wanwama jema. My seven years at the go, so all up and until it is in a record.
Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa, ana kazi ni machakorwa, jima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa, ana kazi ni machakorwa, kazi chalo chose ni chakorwa.
Shani koka hunters, tunwini neko chapas. Deni mankalamo sopa muwiki ni sabat. Kumbuyo kwa chechi bana shanta koka likasto. Tipita pamene na Father Ricardo. Faribia bakashana na mashokas. I'm in charge full of phone, little battery picking all the small mama. Tifuni koona na moba ukasila ni kutiana full song kanda. Shocked na bapongos, yeah. Muli big for boss. Sibata ya bia bro no lo mugwede cockroach. Charoba na panga kuna salo chipenta, yeah. Playlist ya lelo ni Angela Nyerenda.
Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Jima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Kazi chalo chose ni chichakorwa.
Ababana mbachakorwa. 1. Ana kazi mbachakorwa. 2. Chalo chose ni chichakorwa. Sono tamkara uri woswa chakorwa. Kona tu kona nesanga madranke ni master. Hello kuchivumba nesanga kora plaster. Vintu vyu chitika vyu ndabwisa my nigga. Let's make money mpaka zizule my niggas. Jaman mujulai from Japan to Dubai. Ochaya waka haso okumbako waka vyumai. Mujulai patinai nisampita ku Dubai. Nukumbaka nione nikamone uria jaman.
Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Jima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Kazi chalo chose ni chichakorwa. Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Jima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, na kuluma chakorwa. Ana kazi ni machakorwa. Kazi chalo chose ni chichakorwa.